bangmele ube imi njalo bingelela wena usuku liyaphela singakhulumanga ngoba kumele ube imi njalo bingelela wena baby online
baby online
nami ngonline
nami ngonline
kodwa sikhulumisana ngoba ne Friday online baby online
baby online
nami ngonline
nami ngonline
kodwa sikhulumisana ngoba ne Friday online hey uyashisa umlilo ziyahlehla inkulu sengizwa ngamazwibe Ubumlandi wothando Belu sando uthando ngokuthanda umuntu wakho Umtekedisi So ungenza ngicabanga ukuthi sekukhona omunye ongihlizene Ngeke kuyomane kumidende Belu yongixolela uma stende Ngiyangena neyivalo nqamuka ibhendi Angeke Awungivume dali
We dali
Izi ibhlungu ngawe sando sami ngoba online
baby online
nami ngonline
nami ngonline
kodwa sikhulumisana ngoba ne Friday online baby online
baby online
nami ngonline
nami ngonline
kodwa sikhulumisana ngoba ne Friday online Simpela shuthi ngijola no talking tom Ngoba mangayihluphi mina ngathi nawa uyihluphi Sengiqala ungabaza nokuthi ungithanda ngempela Kodwa makushintsha isimo sezulu uyangibhalela Oh wow, it's not make sure Lento yes, it's not make sure Othanda mina noma uthanda yona Kuluma iqiniso mfeza usho Shoots me now, so bonana njalo makubanda nje. Shoots se bonana njalo ngokushona welanga nje. Oya ngiqilaza, ungiqilaza online. Wajuma balengwe, lendiqilaza online ngoba online.
Bebu online,
nami online,
nami online.
Kodwa sikhulumisana, ngoba ne Friday online. Bebu online,
bebu online,
nami ngonline,
nami ngonline,
kodwa sikhulumisana, ngoba ne Friday online. Bebu online,
bebu online,
nami ngonline,
nami ngonline,
kodwa sikhulumisana, ngoba ne Friday online.